Uganda Human Rights Commission nga kano kategeezezza nti ebikolwa bino byonna birinnyirira eddembe ly'abaana era bannabyabufuzi bonna abakikola basaanye bakimanye nti bali mu kumenya mateeka okutwala abaana mu nkungaana zaabwe. Akulira akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya mu bubaka bwe obusomeddwa Omala Apita, abazadde bonna baweereddwa amagezi okubeera abasaale mu kukuuma abaana baabwe okubeewazisa okugenda mu nkungaana z'ebyobufuzi kubanga kibateeka mu katyabaga sinakindi n'abamu okufuna obuvune ate n'abalala okulugulamu obulamu.
I urge all political actors, the media, parents and the public to protect children's rights during the electoral period. Let us not allow this election to compromise the children's safety and well-being. In order to support this effort, we have developed practical do's and don'ts.
Gumunabi abu fuzi, ubikola vyoko la vitu obole dembeliachi, yavana. Sema teka atukiriza, okutani kwa okunonye, nizalua wa own initiative.
Abakulu mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu era bakalambidde nga bagamba nti ebikolwa bino eby'okutabika abaana mu nsu mu nkungaana z'ebyobufuzi bisaanye bikome mbagirawo, awatali ekyo bagenda kubaako ne kye bakolawo.
Atulina ebitongole ebirayizanyiza ku ddembe ly'abaana, tukubiriza tukikwatako nti mu kaseera kano ke tulimu naddala ennaku zino entono ezisigaddeyo okutuuka ku lunaku lw'akalulu olwa Januwali nga 15 omwaka ogujja, tukole ekisoboka ffenna okulaba nti eddembe ly'abaana terikyobolwa mu biseera bya kampeyini. Tezikyobulwa nti abaana tebatwala kulaalizi kubanga baana tebanatuuka kwesalira. Tulabye nti wabaddewo engeri eziwerako eddembe ly'abaana we lityoboleddwa ate nga lirina okukuumibwa ng'era bannabyabufuzi bavunaanyizibwa, abazadde bavunaanyizibwa, bannaddiini, abakulembeze b'ebyobuwangwa ffenna tuba tuvunaanyizibwa.